tell a friend to tell a friend, yeah.
Empty.
Only beats.
A trip. But anyway.
No. Ngombindi chofuta msanga ukafuna kupesa wachi kondi iwe hudeke osakala mpuma ufela wachuma pali ena amakala kuti iwo kwa tila mpete ya mafula uwaone alisingo iwe ungo koteka amabwela ndikanisa bwino kumakuusa kutulipoweka pasi pampima akutsiwa kuti alindiwena kunyumba mufufuse iwe akufuna hakuyuse mufufuse iwe afuna kukwilize ntito
amabwela mwachikondi pamasopako koma mutima mwake muda zazachipako akufunditse akulilitse akupusitse chikondi ndichofuna ukachitenga mopeka chimafuna kusamala sichichedwa kusweka somaswela na mtimazi mureke chikondi ndichofuta mami chikondi ndichofuta tatimu chikondi ndichofuta
amabwela ndikanisa bwino kumakuusa kutulipoweka pasi pampima akutsiwa kuti alindiwena kunyumba mufufuse iwe akufuna hakuyuse mufufuse iwe afuna kukwilize ntito
afuna kuyuse we umufufuse
amabwela ndikanisa bwino kumakuusa kutulipoweka pasi pampima akutsiwa kuti alindiwena kunyumba mufufuse iwe akufuna hakuyuse mufufuse iwe afuna kukwilize amabwela ndikanisa bwino kumakuusa kutulipoweka pasi pampima akutsiwa kuti alindiwena kunyumba mufufuse iwe akufuna hakuyuse mufufuse iwe afuna kukwilize ntito
triple on the board.
Genocide, Genocide. Regular.